ne gone yi denk na len bu ngeen tolo ci juroom gën farlu bu baaxa baax te xamne juroom dana ca top te li ngeen man ci bu ngeen tolo ci juroom yi du ngeen ko manati bu ngeen tolo ci juroom yoyé cey top ba ci jëk moy bu ngeen tolo ci ndaw da ngeen farlu bu baax te xamne da ngeen farlu bu baax te xamne bu ngeen fi yagge da ngeen magat te bu ngeen magate da ngeen manon da ngeen ko manati ñaaral moy bu ngeen tolo ci wër da ngeen farlu bu baaxa baax te xamne tawat dana ci top te bu tawat ñewé da ngeen manon ci wër du ngeen ko manati ñettel bu ngeen tolo ci am da ngeen ci farlu def ci lu baax lu yalla gëreum ta xamne am go gis ñak cey top ben aduna soppiku am ba dem ba koko faatu bayyi fa am ba ba ci top moy bu ngeen tolo ci amuk jot ngeen farlu bu baaxa baax ta xamne faaw ak ñak jot mo cey top juroomel na te mo ci mujj moy li feek yeena ngi dundu de len jema gor gor lu di kër kër yalla ta xamne de dana dik te de mom bu diké moy yamu kay ba lu way amutone ba de dik rek te dal di jafé ndax lay dess rek moy lañ koy ñaanal ci gannaaw ba mbalum defoon ci lu bax tiyaba di ca bayiko diko fekk fam nek buk tok lolu rek danaka mën ta fagul ci bopam wen yu yar yi mu jowax lu ci nek ak gis la bo xamne andi won nako ca circul jawahir fi nak mom mu way ko fi denk ko gone yi ndax be mu yeso won ne de len toga ku jup ku len di gel ci juroom yobbu ci juroom ak gis la bu jabir ibn abdullah netali mu tambale won ci la tajlisu illa inda alimin yadhukum min khamsin ila khamsin min ash-shakki ila al-yaqin banam dano limu ci wax ni tam abdullah ibn umar radiyallahu anhu moko netti ne yonent bi moni won ightanim khamsan qabla khamsin shababaka qabla haramika wa sihhataka qabla saqamika wa ghinaka qabla faqrika wa farahaka qabla shughlika wa hayataka qabla mawtika.